Nakadene ndowoza katonda Engeri jatulekera omukka kutusa Bigere vyetu tambuzanga tebigwerera Engatto zetugula zona zigwerera Amaso getulabisanga tegazikira Matala gamasanyalaze gamanyokako Engalinje webaka nozukuka Abasawo bwe bakubye kalifomu nayitirayo Ensolo ziri omuddo nezikuta Bwenjala newebe kuluma oguyitako Amazima lowoza ku katonda Eyawanike gulu nga tete kuli nkondo Mukama tusimye webale Katonda weba loli na jyotu je Tuline songa yoku kweba za mukwano Wata tulaba tuwaka wala nyo Abantu batu nyoma wali wosekelewa Na ye katonda na jawe chiswalo Na tutela we meza masoga wa yekela Abata ina moto katambula tutude Abali abagumba bale la kuwana Watu wanyo buzigo tuwa simba mayumba Tutude mchaji tuweba za katonda Wela vala baby kulu katonda vya koze
Nevuga Labono wakupimira mazina Ngakweya mutonde chiwatu Zemunde kemba iseka mazina Ama geimu nange yangeze Wamoli mukulu mukama Weya tonda nuteka mumuramu Webali, 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 webali sebo
Mukama tusimia webali
www.mp3ugandanmusic.com